kulan looga hadlayay amanka magaalada Baydhabo ayaa lagu qabtay magaaladaasi waxana ka qayb galay wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed saraakiil ka socota ciidanka amniga admis iyo masuuliyiin kale Cabdullaahi Cali Tuqa magaalada Baydhabo ayaa sheegay in bulshada magaalada Baydhabo ay muujiyeen kaalintooda ku aadan amanka magaalada
tan kale may ciidanka ka maqnaanahay may walaamaha amniga oo magaalada Baydhabo ay boo ka howlgalayeen ciidanka admis ciidanka maraysa booliska dowlad Koonfur Galbeed ciidanka daraawishta iyo ciidanka nabadgelyada iyo ciidamada SNA oo may buu laba sodonki maalmood oo song socday may buu hamiga maalan un surnaayeen si may buu amniga un sugan magaalada Baydhabo iyo dhamaan laamaha xaafadaha magaalada Baydhabo tumka xaafad iyo maamulka degmada iyo maamulada dhamaantiyo iyo may buu un surnaayeen in song may buu qosoma si oo may buu nabada alxamdulillaah qosoma mar dhamaanta marka ciidamada shal duun oo ciidamada oo may buu amniga sugaan may buu ciidanka ka maqnaana kaalanta may booyo qaadan may boo inta soo gulo gudjir may boo ahaan sugista amniga ee magaalada Baydhabo iyo in may boo ciidina fi may boo sifayr may boo elinkiid
Xasan Cabdiqaadir Maxamed wasiirka wasaaradda amniga gudaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in amaanka Koonfur Galbeed yahay mid wanaagsan
si isin boo ogtiin shirka amniga wali qaybnii kulaha admin sector 3 oo runtii dowlad goboleed Koonfur Galbeed wada shaqeyn fayl ku dhaxayto walay ogtiina qorshihii walay ku hadalaanay bilii barakeysnaa inta Ramadaanka amniga laga sugaayay deegaanada dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo runtii una geeka saraakiisha guud ahaan ana iska mahadnaqaanay qaybli xaaladan ku qaadeen Atmis shirkanona walay laga bogaadiyay howlgalladii Ramadaanka la suubi degmooyinka la ku suubi guud ahaan Koonfur Galbeed iyo magaalada caasimadda Kumeelgaarka oo dawladda hadda deganta hol galadi wada jirka ay lagu soo biib si simbolkiin atmis iyo saraakiisha ciidamada Koonfur Galbeed
kulankan ayaa muhiim u ah amniga guud ee magaalada Baydhabo taas oo u muuqata mid ku talaabsatay horumar dhan waliba leh